Praise the Lord. Mayibongwe inkosi. Sithe sava ilizwe elithe laba ngumcelimngeni kuthi ngokungqaleleyo. Kwaye lime njengesipili kuthi ukuze sibone ukuba singenile na kolu dabi lokokomoya. Njengoba nisazi ukuba ikholwa libuza elinye ikholwa. Ba ukhe wabanalo udabi namhlanje na. Athi hayi, yonke into ihambe kakuhle. Awukange udibane nalo utshaba, uthi hayi. Omnye athi ngoko kutsho ukuthi uhambisana naye. Kwaye ingaba lolo hlobo. Sithe sabekwa kudabi lokomoya. Kwaye kuba sonke besiqaphele kakuhle.
Let me just read it to you again.
Manje ndinifundele nje kwakhona. Ungaphansi uphoxeke. Xa ufanisa ezizibhalo. Nje imiqolo emibini. Ukunibonisa lento ndiyithethayo. KwabaseEfese isahluko sesibini umqolo wesithandathu. Wasivusa naye. Wasihlalisa naye kwezasemazulwini indawo sikuKristu Yesu. Kwaye ngoku siyacinga ukuba izulu lisemhlabeni. Sithe sabekwa kwindawo ezisemazulwini okusinungileyo kukulilanga nentyatyambo. Kwaye sifunde ntoni malunga nendawo ezisemazulwini kwabaseEfese isahluko sesithandathu. Sifunde umqolo weshumi nesibini. Ngokuba umzamo wethu asingokuzamana nenyama negazi, ngokuzamana nazo izilawuli, nawo amagunya, nazo iziphatha hlabathi zobumnyama balo eliphakade, nayo imikhosi yomoya abakhohlakeleyo kwezasemazulwini indawo.
What do we say to this?
Ngoko ke sithini na kuko oku kwesinye isandla. Isibhalo siyasixelela ukuba sibekwe kwezasemazulwini indawo kuKristu. Kwaye enye iyasixelela ukuba sibekwe phakathi naphakathi kodaba ukuba silwe nabantu ngokuchasene nemimoya engendawo. Kwaye elo ke lilo inqaku ekumele sonke siliphawule siliqonde. Ayilolanga izontyatyambo njengenkosi yethu. Sithe sabekwa kudabi lokomoya kwaye kumele siqaphele siqonde ukuba kunini na. Kwaye utshaba luza njani xa lifuna ukuphembelela okanye lifuna ukulawula phakathi kwethu. Kwaye kuba uyakwazi ukuyenza loo nto ingenzeka ukuba singabi sakwazi ukuzilawula. Umqondiso womntu olawulwa ngamandla otshaba soloku cacini. Lo mntu emalunga naye loo nto akayikwazi ukuzilawula. Uyaphuma emxholweni, uyaphuma kubuyena gqitywe ngokuba amanye amagunya impembelelo ayamlawula. Kodwa oku masingakubhekiseli kuwo wonke umntu. Masikhe sizibuze thina ngokwethu, mntu ngamnye ngokwakhe. Ukuba inkosi ihamba yafikela kanjani kwabangabayo inkosi kuba ubomi bethu. Sele siye sajongana nenyaniso yoba inkosi iyawakhupha amadimoni imihla ngemihla kulungiselo lwayo emhlabeni. kwakungekho nguquko ngaphandle kokukhutshwa kwedimoni. Ngokuba umtyholo wayesetsale wonke umntu ngendlela ethile. Ukholo lokuzenzisa esithi silwenze emva kokuguquka lincedi. Kumele kube khona inhlawulelo yangaphakathi, inkululeko yangaphakathi emphefumlweni. Kwaye oku kumele ukuba ibe ngamava kunye nomsebenzi kaThixo, hayi nje imfundiso njengenguquko, kodwa amava kumele abe njalo njengenguquko. Ingabi intlawulelo nje kuba kubhaliwe, kodwa ibe intlawulelo yamava. Umntu esuka kuyo yonke into, thina singabazalwane ngoko sinikwe ilizwi apha elinjalo. Ngoku sijongene nomsebenzi omkhulu wokuqhubeka nalo ulungiselelo lwenkosi lokuba sizenze sifumaneke kuThixo ukuze akwazi ukunceda angenelele apho kukhona isidingo. Ngokunjalo sesikuthethi lokhu ngokwaneleyo, xa uThixo esebenza emhlabeni namhla udinga iinyawo zokuhamba, udinga izandla anakubamba ngazo, udinga umlomo nokuthetha ngawo. UThixo udinga amalungu aphilileyo omzimba kaYesu Kristu ukuze akwazi ukuqhubeka ngolungiselo lwakhe. Yiloo nto inkosi ithe ngalonke ixesha kuwo wonke umyalelo noba kuyishumi elinababini okanye amashumi asixhenxe okanye kumyalelo omkhulu okumarko isahluko seshumini esithandathu, ngalonke ixesha uthe shumayelani ivangeli nikhuphe idimoni niphilise abagulayo. Oko kwakuyinxalenye yomyalelo inkosi ewunikileyo. Kwaye siyazi ukuba kukhona amadimoni enza izigulo, abenza abantu babe zimfama, abantu babe zizithulu, abanye babe zizidenge. Ngoku inkosi ikhupha amadimoni anjalo ngoku abantu bakwazi ukuthetha, bakwazi ukubona, bakwazi ukuva. Sinye nje isibhalo esindihlaseleyo nje ngoku kuLuka isahluko seshumi elinesithathu, apho khona umfazi owayephithizekile. Singaziva sibuhlungu kula mfazi, kodwa apha sithetha ngomoya wobulwelwe. Apha thina singangaqapheli oko nakanye, singathi nje hayi umfazi akahambi ngeenyawo zakhe eziphilileyo. Kodwa xa sifunda apha kuLuka isahluko seshumini esithathu umqolo weshumini nanye ithi kwabonakala kukho ntokazi ibinomoya wobulwelwe iminyaka elishumi elinesibhozo, yaye igobile ingenako kanye ukuziphakamisa. Ungalifunda lonke ibali xa unebhayibhile phambi kwakho okanye xa uhleli ekhaya. Inkosi yaba nenceba kulo mfazi, kodwa niku ukucaciso okulandelayo phaa kumqolo weshumi nesithandathu. Lo ke eyintombi kaAbraham nje ayibophileyo uSathane, khangela le minyaka elishumi elinesibhozo ubengamele ukukhululwa nakulo mabophe ngomhla weSabatha yayintoni? Umoya wobulwelwe. Kwaye lo yayingumoya kaSathana, ewe itsho apha lo usathane bembophile imishumi iminyaka elishumi elinesibhozo kwaye ithi lo mfazi eyintombi kaAbraham nje ayibophileyo usathana iminyaka elishumi elinesibhozo ubengamele ukukhululwa na kokukubopheka ngomhla wesabatha. Bamnyelisa ngokukhawuleza ngokuba wamnceda la mfazi wamphilisa. Mhlawumbi kumele sifunde umqolo weshumi nesibini neshumi nesithathu. Wathi akumbona uYesu wambizela kuye wathi kuye, mfazi, khululeka ebulwelweni bakho. Lilizwe linjani? Mfazi, ukhululekile ekubotshweni kwakho, kubulwelwe bakho. Koko buphi obakho ubulwelwe, bupho bam? Wena uqhalelaphi, ndiqhalelaphi namna? Ubopheleleke phi wena, mna ndibopheleleke phi? Namhla inkosi ithi, ndoda, mfazi, noba ngubani na, namhla uphilisiwe ebulwelweni bakho. Inkosi ithetha oku kuthi kumntu ngamnye namhla. Kwaye sidinga nje ukuba sikholwe, mfazi, ukhululwe ebulwelweni bakho. Kwaye ngokukhawuleza woluleka wamzukisa uThixo kwaye abanyelisi ke bacaphuka. Kodwa inkosi yabaxela ngokucacileyo kwindawo yesibini kumqolo weshumi nesihlanu ithi, wathi kubo, ninabani nisindini? Ingaba umntu akathi ngesabatha akhulule esile yakhe ahambe ayokuyiseza? Ndiyakholwa ababhali nabafarisi kwakungcono uba basebenze ngezimvu kunabantu ngoba zabaqaphela umsebenzi kaThixo. Babesazi yonke into kanye nento emayenziwe ngesabatha kodwa babengayazi into uThixo wayenenjongo ngayo ngabantu kwaye bahlala kuloo nto. Kodwa ngoku siziselwe lo msebenzi namhla ngeli lizwi lokuvula eli silifundileyo kwaye sonke kumele sinyaniseke ukuthi ngokwethu singazithetheli singathethi sizifake entweni masizicikide sithi, Nkosi, kobam ubomi yintoni eqhwalelayo le umtyholi angayisebenzisa ukuze sikwazi ukuhlangulwa kuloo nto. Ngokuba lo mfazi waba namava ngako oko, into endihlaselayo apho yinyaniso yokuba umsindisi uthe lo mfazi eyintombi kaAbraham nje into ethetha ukuthi wonyulwa nguThixo njengoAbraham wamiselwa ukuba benasabelo kwizithembiso. Ewe, iminyaka eshumi nesibhozo xesha elide akhulelo, kodwa le minyaka eshumi nesibhozo yaphela nje ngesaquphe xa wathi wanokwazana noYesu. Zange kuthabathe eminye iminyaka eshumi nesibhozo, kweminenye nje yaphela iminyaka elishumi nesibhozo ngeyure ngethuba nje xa wathi waba nokukwazana noYesu. Kunjalo nakuthi xa umntu athe waba nokukwazana nenkosi ingxaki kumele iphele, kwaye leyo yinto sonke siyinxaneleyo ukuba sigqobhozele enkosini. Kwaye ukuba besikumele sikwenze njengamadoda amane
abathi
basusuphahla ukuze badlale babeke umhlobo wabo phambi kwenkosi ukuze athethe ilizwi ize loo ndoda incedeke kuLuka sahlo seshumene sibhozo neshumene thoba ngokunjalo khona ingxelo phayana malunga namadoda amabini ancedwayo yinkosi kwisahluko seshumene sibhozo umqolo wamashumi amane ithi wema ke uYesu wathi mayiziswe kuye yakusondela ke wayibuza esithi ufuna ukuba ndikwenzele ntoni na ithe ke yona nkosi ukuba ndibuye ndibone kwauYesu wathi kuye buya ubone ukholo lwakho lukusindisile kwangoko yabuya yabona yamlandela imzukisi uThixo bathi bonke abantu bakubona oko badumisa uThixo
the man realized the hour God had given him
indoda iqaphele iyure uThixo athe wamnika yona wayisazi ukuba inkosi iyagqitha kumele sisebenzise umhlangano kuba uThixo akasenzi nje uThixo uma nelizwi lakhe ufuna ukusindisa aphilise ahlangule yonke into awakhe wayenza ufuna uyenza kutsha ngalonke ixesha napho kunyanzeleke khona xa sihlangana ngegama lakhe yena silive ilizwi lakhe silikholwa size simlindele ukuba alizalisekise ngenxa yethu uYesu wakuvukulile unguye namhla kumele ave ukhala kwenhliziyo yakho neyam Thixo akafanga kwaye kaso sithulu Thixo uphilile kwaye uthi ndim owadala umlomo ngaba nakuthetha na kwaye lenza indlebe ayinakuva na uThixo ufuna uva uThixo ufuna uphendula hayi ngamazwi kwilizwi khona isithembiso uphendula ngentsebenzo akaziphindaphindi kodwa wenza oko akuthembisileyo elizwini lakhe uYesu wama waze wamyalela ukuba aziswe kuye kwaye xa wasondelwayo wambuza esithi ingaba ufuna ndikwenzele ntoni na ukuba besinokubuza umbuzo onjalo namhla umntu ngamnye nje ibiyaba yintoni impendulo yethu okanye umnqweno ungathini na enkosini namhla ungathini kuye ingaba sihlanganele ukuze sithandazele ntoni umthandazo uthetha ukuthi ukuthetha noThixo intshumayelo ithetha ukuthi uThixo uthetha nathi umthandazo uthi sithetha noThixo ingaba ufunayo ndikwenzele ntoni na ingaba ufuna ndenze ntoni wayesazi uba indoda yimfama kodwa wayefuna ukuva oko kumlebe yakhe into esiyikholwa ngenhliziyo kumele siyinqine ngomlomo wethu emva koko siza kuyinikwa kwaye wathi nkosi ukuba ndibuye ndibone zange kubekho ncoko ende zange kubuzwe imibuzo nanye into uba yintoni ekubomi bakho yintoni engekhoyo uYesu wathi kuye yamkela ukubona kwakho amazwi amabini yonke into yenziwe inkosi njalo namhla kwaye ndiyakuxelela ukuba sinokholo nathi okunjalo salubona uzuko lukaThixo Kutheni kumele singaqala ukukholwa njengenhliziyo zethu ukuba inkosi iphakathi kwethu ngokwezithembiso zakhe. Injongo yintoni? Ukuba isibukele iqhawule impiko zethu, okanye sibe nobuso obude, okanye uzawusebenza ukholo ngaphakathi kwethu kuba ngqinele ilizwi lakhe ukuze sibe bungqino ophilileyo bento ayenzayo kule mihla. Oku ngokuqinisekileyo intando yakhe. Inkosi ithe, buya ubone. Emva koko wathi, ukholo lwakho lukusindisile. Kwa ithi kwa ngoko wabuya wabona wamlandela. Xa inkosi sincedile, siyamlandela. Mntu ngamnye othe wazana noYesu wayazi into amenzele yona uyayilandela inkosi kusukela loo mini. Uyayilandela inkosi. Apha ithi kwangoko yabuya yabona yamlandela, imzukisa uThixo umntu lo uThixo azizukisa kuye akanakubamjelwa emva. Uyawunikwa indumiso kuThixo uSomandla. Kwa abantu abathe baba nobungqina ngako oku abayi kuthula, kodwa bawunika umbulelo kuThixo ukuba uThixo ebeza ukwenza into kumntu omnye nje phakathi kwethu ngokuhlwa nje, hayi kuphela umntu osembuzweni kodwa sonke sinokuqhagamshelana endumisweni. Kwaye kumele silindele ba uThixo uyakuthwala azalisekise ilizwi lakhe. Ngokunjalo xa kusiwa kwimbuyekezo sikufuna fumana kunzima kunjalo kuba sikholwe ngokupheleleyo, siyithembe inkosi. Kwaye inkosi inomsindo nje kancinci kuthi ngokuba asimthembanga ngokugqibeleleyo. Mhlawumbi kumele ndithethe ngam, mhlawumbi ngohluka ngawe apha kuluka isahluko seshumi elinethoba. Sifuna fumana ibali elidala likaZakeyo. Ngubani wakho waliva? Wonke umntu waliva kusukela ebuntwaneni. Kodwa into esihlaselayo apha yile yokuba inkosi yayibona loo ndoda wayibisa wathi, yihla kuba namhla kumele ndiyohlala endlini yakho, hayi kuba ndiya kodwa ndimelwe, kumele ndingenile endlini yakho namhla. Kukumele okungcwele, nto ekumele yenzeke engcwele. Andizuya za kwakhona kodwa namhla kumele ndize namhlanje, ndingenile namhlanje endlini yakho. Emva koko ithi umqolo wesithandathu, wakhawuleza ke wehla wamamkela ngobubele evuya. Baye bonke bakuyibona loo nto bekrokra besithi, ungene waya kulala kwindoda engumoni. Akutshintshanga okuninzi, hayi ebantwini, hayi kuThixo. Inkosi ingenile apho kumele ingene khona, ibiza abo badinga ukuba babizwe, bonke onyana neentombi zika-Abraham, bonke abo bamiselwe ukuba bobone uzuko lukaThixo. Uyababiza ngoko kwaye bayaluva ubizo lwakhe bamlandele. Abanye banomgwebo entliziyweni zabo kwaye bathi nje ubisitsho apha, baye bonke bakuyibona loo nto bekrokra besithi, ungene waya kulala kwindoda engumoni. Abaphileyo abadingi gqirha nakanye, bangaqinisekisa ukuba abanye bayagula. Kodwa abagulayo, abaphoselwa phantsi, abadiniweyo, abanomthwalo, bayayidinga iNkosi. Kwaye kwakungenxa yabo ukuba weza. Kwaye xa bakubona, bonke bakhalaza besithi, ba wahamba wayokulala kwindlu yendoda engumoni. Kumele ayekubani, kolilungisa, kogwebayo, konyelisayo, afumane isikhubekiso kuye ngako oku nokuya hayi. Uyahamba, aye apanokuzisa khona usindiso, apanozisa khona uxolo, apanozisa khona uxolulaniso nempiliso. Uhamba aye apho amkelwe khona ngokufudumeleyo. Nditsho nanamhla, nditsho nangokuhlwa nje, ingaba iyure yakho neyam, kumele ndingene endlini yakho. Ngamanye amaxesha uThixo unendlela ezingaqhelekanga nakuthi. Qala kumele uhlele ezantsi kancinci ukuze sivumele iNkosi ingene ezindlini zethu kuba ubomi bethu. Kwaye xa ethe wangena, ngoko kukhona into eyenzekayo. Wonke nawazi umxholo. Pha umxholo thoba ithi, utheke uYesu kuye, namhlanje kufike usindiso kule ndlu, ngokokuba naye engunyana kaAbraham. Phasi nayo kwakhona, umfazi yayintombi kaAbraham, indoda ingunyana kaAbraham, bobabini babe ngonyana neentombi zikaThixo. INkosi ithe yes ukuba izobiza abo ibabonileyo njengoAbraham, kwabo bathe bathembeka ukuba benze into ayithethileyo, abanomdla ukuba bahambe kodwa bengabonanga isiphelo. Ndicinga uba iNkosi yathi kuAbraham, hambobingelela entabeni kuba ndikubonise. Wayengekabonakali nakanye, wayehambe iintsuku ezintathu kuba andiphazami, kodwa afike lapho ebesiya khona eyazi indlela, kodwa wayengekayiboni indawo ngokungqalileyo. Indlela yona yokuya khona mele ilunge, nokuba akakayazi le ndawo yokugqibela ufika kuyo, kodwa indlela yokuhamba yona kumele ibe yiyo. Kweli thuba ngenyaniso siba nokwazana noYesu, ngoku siba nokucacelwa zizinto ngokungcwele. Ngoko indlela esiyihambayo ilungile ngokuba yindlela kaThixo. Ukuzathuza kuthi, namhlanje kufike usindiso kule ndlu ngokokuba naye engunyana kaAbraham, kuba unyana womntu weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo. Mela sikuthethe oku ngokukhululekileyo nangokuvulelekileyo. Abantwana bakaThixo ngokunjalo bathe batsalelwa ukuba bawe, kwayintlawulela uThixo asinike yona kuKristu imalunga nenyaniso yokuba uthe waba nenceba kuthi waze wasamkela. Kwayelulo olu ubabalo olu sonke sifunda ngalo kwabaseFesi isahluko sesibini, nisindiswe ngokubabalwa, igazi laphalala ukuze ityala lethu licanyagushelwe lixolelwe. Kodwa usindiso lubabalo olucocekileyo lukaThixo. Apha ithi te wasidlisa ubomi kunye noKristu, nisindiswe ngokubabalwa. Kwayintoni ubabalo? Lukhetho lukaThixo olungenakwahlula olufaneleyo yayingubani u-Abraham kwenye icala lomfula Efrat wakhonza ezinye izithixo kodwa ngesaquphe uThixo wabonakalisa ubabalo lwakhe kuye yayingubani na uMoses yena lo inkosi yathi kuye ndiyakuba nenceba kuloo ndinenceba kuye indoda yomthetho yava ubungqwabalala bomthetho ngokwayo uThixo uthi kuye ndiyakuba nenceba kuloo ndinenceba kuye kwaye ndiyakuba netarhu kuloo ndinetarhu kuye nisindiswe ngokubabalwa ubabalo ayonto esiyifaneleyo okanye into esiyizuzileyo kwakhona umqolo wesibhozo ithi nisindiswe ngokubabalwa ngalo ukholo hayi nina ngokwenu sisipho esivela kuThixo ingaba kungathethwa na ngokucacileyo ngokwaneleyo ngubani ufuna uqhayisa ngokuba usindisiwe lo ufuna uqhayisa maqhayise ngenkosi makazukise ubabalo olo elithelathilwa kuye ngokuba uThixo uthe wasinika uxolelaniso kuKristu ngokunjalo uthe wasinika usindiso njengesipho sobabalo sisipho sobabalo oluvela kuThixo wethu ukholo xhopha loo nto njengoba uAbraham wakholwa kuThixo ngoku wonke umntu ongowembewu engcwele kumele akholwe kuThixo kwaye ngalela tu umnqophisi uThixo awenzayo ngathi emnqamlezweni eCalvary uyabophelela ngokusemthethweni kwaye inkosi yethu yathi lo ngumnqophiso omtsha usegazini lam thixo uthe wamisela umnqophiso kwaye warhazula kubini umbhalo wesandla owalana nathi lo wawuchasene nathi kwizisekelo zomnqophiso omdala kwaye uthe wasixolela ukuba nisindiswe ngokubabalwa ngalo ukholo sisipho esinjani anongezanga nanye into sisipho sikaThixo ngalo ubabalo kwaye ngako oku sifuna ubulela inkosi ngalo iphakade ithi apha umqolo wethoba akuphumi imisebenzini hleze kubekho bani oqhayisayo kuba thina singumsebenzi wakhe sidalelwe kuKristu Yesu ukuze senze imisebenzi elungileyo awayelungisayo uThixo ngenxa engaphambili ukuze sihambe kuyo kanye imisebenzi le sinokuyibonisa ngendlela ethile kwindawo ethile uThixo sele esilungisele loo nto kwangaphambili kuze kungabikho namnye umntu ozothi hayi ke ndenze umsebenzi olungileyo ngoku hayi nakanye uba ukwenzile ngoko uThixo ukubekile ngokunqaleyo phambi kwakho ukuze kuphela ukubone kugqityiwe oku kwenzelwe ukuze kungabikho namnye oqhayisayo masivale ngalaa mqolo umangalisayo uye wafunda kuqala ke uThixo esisityebi njengenceba uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo thina sifile nje ziziphoso wasidlisa ubomi ndawonye noKristu nisindiswe ngokubabalwa yanga singaluzukiso olubabalo lukaThixo namhlanje oluthela tshilwa ngenyaniso kuthi kwaye akukho mntu ekumele athule kodwa nje uba sifundile apha kwezinye imeko abantu abo inkosi ezizukisa kubo bayamzukisa kwaye wonke umuntu uyangena kwindumiso yabo uThixo athe wazukisa kubo. Kwaye namhla sifuna ukwenza okufanayo. Uba inkosi ithe yakwenzela into ezinkulu, qhubeka umdumisa. Nathi sawungena sithandaze siyibulela inkosi. Yanga igama lakhe lingadunyiswa. Amen.
Grant us the grace that each of us
sinike ubabalo ukuze sonke ngabanye singazi sive ukuba kuthethwa nathi ngokungqalileyo kumntu ngamnye, ukuze sizibeke kwela nqanaba lalamfazi nakwela nqanaba lalandoda. Sive size sikubone, size sibe namava ngento okwaziyo ukuyenza. Usindiso lwakho, ubabalo lwakho, nayo yonke into ehamba nayo, Nkosi ethandekayo, ukuze singaba bingabaqapheli nje bento oyenzele abanye, kodwa ukuze sithi nathi okwethu ngokuvuya singqine ukuba uthe wenza izinto ezinkulu uzenzela thina. Nkosi ethandekayo, kuthi uthando lokuqala luthelwa phola, kwaye izinto azisekontsha, azisesongameli. Nkosi sicela wena ukuba uphembe umlilo omtsha, ubuyise uthando lwethu lokuqala, usinike sonke isikrweqe sokuxhoba. Nkosi ethandekayo, siyakubulela ngokuhlwa nje, kwaye siyacela uba ube nendlela yakho kuthi ngalo ubabalo, egameni likaYesu. Amen.